ngempela mina ngiyazifela ngawe cela ungithande phe cela ungithembe mntwana womuntu wena uphazamisa ingqondo yami nemizwa yami mawukumule ngqonde nyama ngisakwazi nokuthi ngihlele ngicinga ngawe.
Yeah.